Urira dede, machero ganda kala shwari bebe. Oh dede, siniri chewe, ataka lafnari ya delisembe. Oh bebe, niko full kwanda shafunga mkanda tayari kupambana. Nitakesha, usiku mchana niku miliki bwana. Nikikosa, tumuombe sana ye jalali. Tukitoka kapawe, tumuombe sana ye jalali.
Bara wakutanga na kufanya uwe chizi paskele ni ngala ngala uyu gala kufanya uwe mwezi makizungu siwezi akia mungu she just stole my heart mina nguvu kishenzi aki ndugu all I got is us
bad boys like you I need a bad boy like you
you bagya like you I need a bagya like you you mama mia Sijaifika karatina No, when you nia Nakunyoka moratina Gosh, mafitina No, kamoshina Sina bima Jo, kwangu dina
Aina kwere Aina kwere Aina kwere Aina Ustali tutapata Aina kwere
Chike kaka chapa la kunfanye nsiku teme Wako nfanye na unpende Taja kila mali unadai si tuende Najwa ni dema chali watu day kudete Najwa kona isha divilo neza relate Usiezi tetu kyo na miwa tinga get debate Baki kwa numuru wali kuilluminate ama Bad boy round ingine na dinga Jwa kuseng machek sana uskini lisha katinga Mubal mandula ndula radoza zime nishika Na bado maplata mwaze kun confuse na simba Yo yo
Aina kwere Aina kwere